Ngiyabonga. Ake sikhubeke nekuma umzuzwana nje. Sisafunda livi. Siye ngqo evini kusihlwa kuze singathathi isikhathi lesidze kakhulu. Ngifunya niphenye kanye nami kusihlwa encwadini ya Exodus. Futhi sicale ngesahluko sesine sencwadi ya Exodus. Futhi Mose waphendvula wathi, kodwa buka, bangeke bangikholwe, kanjalo bangeke balilalele liphimbo lami, ngoba batawuthi, inkosi ayikabonakali kuwe. Yase ithi inkosi kuye, kuyini lokhu lokusesandleni sakho na? Wathi yinduku. Futhi yathi, iphonse phansi, wase uyiphonsa phansi, futhi yaguquka yaba inyoka, na Mose wayibalekela. Yase ithi inkosi kuMose, yelula sandla sakho uyibambe ngemsila. Wase welula sandla sakhe, futhi wayibamba yase iguquka iba yinduku esandleni sakhe. Kuthi bakholwe ukuthi inkosi uNkulunkulu waboyise, uNkulunkulu waAbrahama, uNkulunkulu waIsaka, uNkulunkulu waJakobe ubonakele kuwe. Nengosi yathi futhi kuye, faka manje sandla sakho esifubeni sakho, wase ufaka sandla sakhe esifubeni sakhe. Lapho sekasikhipha buka, sandla sakhe sasibulephelo sinjengelichwa. Futhi wathi, buyisela sandla sakho esifubeni sakho futhi, wase uyasibuyisela sandla sakhe esifubeni sakhe futhi. Futhi wasikhipha esifubeni sakhe, futhi buka, sona sasesiguquke sinjengalelenye inyama yakhe.
And it shall come to pass if they will not believe.
Utawendeka kuthi uma bangeke bakukholwe wena futhi bangalaleli livi lesibonakaliso sekucala bayo ukholwa liphimbo lesibonakaliso sesibili. Asikhothamise tinhloko tethu futhi netinhloko tethu tikhotheme netinhlitiyo tethu futhi angathi noma ngabe ukhona yini lapha kusihlwa lo neticelo temkhuleko na ungakwatisa nisaphakamisa tandla tethu uNkulunkulu akuphe ticelo takho babe wethu losezulwini loku sikuthathe ngekuthi kuyinhlanhla lenhle kakhulu kuta kuwe ngemkhuleko. Sitha egameni lenkosi Jesu futhi siyethenjiswa nguwe ukuthi uma sicela noma yini egameni lakhe kuyophiwa. Wena wathi sidzingo sethu sonke uyathi ukuthi tandla tethu betimele ini lapho tiphakama. Ngiyakhuleka babe ukuthi utophendula sicelo ngasinye kusihlwa uthole ludumo.
And now let the great teacher of the word.
Futhi manje vumela thishela lomkhulu welivi Moya lo ingcwele wehlele etikwethu kusihlwa futhi utembule kithi futhi utatise kithi ngebufakazi bekuvuka kwakhe kwangathi angeta emkhathini wethu kusihlwa Nkosi futhi avakashele inhliziyo yethu akhulume nathi ngetinto latethembisele lolusuku kwangathi lamavi lelithenjiselwe lelihora lingabonakaliswa embikwethu kuze sihlale sicinisekile kulesikhathi lesi lesikhulu lesikhathatako lowathi siyofika emhlabeni utovivinya bonke bantu futhi impela sekufike kuleso sikhathi babe lapho umuntu bavivinywa khona. Futhi kukhona leminingi kakhulu imikhakha lehlukene sekuze kucishe kungabikho muntu lowathi ukuthi ende njani. Kodwa Nkosi ngiyakhuleka ukuthi utokwenda kwatiwe ngithi kusihlwa ukuthi ulapha futhi ukanye nathi ulapha ukuthi osisida siphe ticelo tethu ngoba sikucela egameni la Jesu. Amen. Hlalani phansi. Bengitsolo nje ngifika sekwendlule isikhathi kancanyana busuku ngabunye. Futhi ngisolo ngicabanga ngalombhobho kodwa nguloyo loya kulabathwebulako kodwa lona lapha ngiyacabanga ngulona lengifanele kulalela noma kukhulumela kuwo kusasa ebusuku busuku belidzili ngakho ningalikhohlwa ngicabanga ukuthi ngiyacabanga ukuthi kumenyetelwe ukuthi bantu baye kuphi. Silubonga sibili lubambiswano lwenu etintweni letinkulu inkosi yethu letendile. Manje kusihlwa ngicabanga ukuthi ngaphandle kumasathi livi laNkulunkulu asathi ukuthi sitokwenda njani singeke sibe nekukholwa size sathi ukuthi yini intando yaNkulunkulu futhi kuthiwani ke uma sathi ukuthi yintando yaNkulunkulu live laNkulunkulu lisho indlo letside khona ke singakulandzela ngenjabulo lokho manje uma inkosi Jesu beyihamba hamba yona sicusayo emhlabeni kusithwa enyameni yemuntu futhi yathi kusasa ntobelina lusuku lonke manje bekungaba lula kabi kimi kuthatha sambulelo nangisuka ekuseni ngoba ikushito manje uma ingakakusho angathi ke kuthi ngitobuka kukufi ngako nguleyo ndlela lokungayo kunoma yini lesiyendayo sifuna kwathi lihora neminyaka lesiphila kuwo futhi kulabacala kufika kuleli viki sitame kukhombisa ukuthi uNkulunkulu kusukela ekuqaleni bekakwathi kuphela loko kumenta abe ngulongenasiphetho uma angesuye longenasiphetho longenasiphetho akasuye uNkulunkulu futhi ufanele abe ngusomandla lo sethindzaweni tonke lo wathi konke nalongusomandla kuze abe nguNkulunkulu lawo ngemandla onke wathi thindvo tonke etindzaweni tonke futhi wathi kuphela kusukela ekuqaleni uma angakwathi konake akasuye uNkulunkulu ngako akukho lutho impela lokuphume eluhlelweni ngithi kodwa akukho lutho evini laNkulunkulu lincenceta nje njengeliwashi futhi uma lelo hora lifikela kuthi kwendeke livi lelabelwe lowo mnyaka kuyendeka singahle sicabange ukuthi kuhamba akunakwendeka ngaletinye tikhathi kuyendeka futhi asikwadi Jesu wathi ngalesinye sikhathi bathi kuye kungani ku bonke babhali bathi Eliyasi kumele afike kuqala na niyabona manje bangukholwa lokho bebakholwa ukuthi Eliyasi bekeda
na Jesu wababuka wase uthi Eliyasi sewuvele ufikile kepha nikamathi niyabona na manje niyabona kwendlula nje lapho eceleni kwabo labo babhali bafundisi bafundzi uthi bekunguJohane umbhapathizi uthi wefika ngandlela tonke Eliyasi lebekafanele efike ngato noko abamconzanga uthi manje kusifanele kuconza lelihora lesiphila kulo nesikhathi lesiphila kuso eti kwaloko ngifuna ukukhuluma kusihlwa ngekuthi liphimbo lesibonakaliso sihloko lesingakejwayeleki abe kanzi uNkulunkulu wenda thingo letingakejwayeleki ngetindlela letingakavami nguloko lokumenta abe nguNkulunkulu ngoba ungetulu kwemvelo futhi yonke into la yendako uyayenda angayenda kuloko ungetulu kwemvelo ngoba ungetulu kwemvelo manje liphimbo lesibonakaliso futhi kukhona liphimbo esibonakalisweni kukhona liphimbo engatini ingadi yakhuluma emhlabathini na kanjalo njalo ingadi lelungile yaAbela yakhuluma yamelana naKhayini nelibhayibheli lathi ingadi yaJesu Kristu ikhuluma thingo letinkulu kunaloko ingadi yaAbela leyakwenda manje ukuqala kwethu kusihlwa noma inkundla yethu ivula kuExodus nesikhathi saExodus sisikhathi sekubithela ngaphandle neluphumo lwaselusonzele Mosi ingcwe yenkosi besabithelwe elayinini lemsebenzi futhi enda loko lebekakucabanga bekafunde kakhulu eGibhithe wafunda konke kuhlakanipha kwamaGibhithe futhi lokungazuthi bekanene ndlela kuthi ngekuba sihlakaniphi lesikhulu sethembi kuthi bekakhona ukukhulula abantu bakubo basuke ngaphansi kwalobo bugcili ngoba bekangufaro lotako lolandzelako futhi kwakutoba kalula kanjani kuye kuthi akwende pho kodwa niyabona uma loko kwakuyoba ngulona tsaba konake kwakutoba yinto yemvelo uNkulunkulu akathi thathi tindlo temvelo uthatha tindlo letingethuli kwemvelo kuthi atifakazele yena ngako eminyakeni lengemashumi lamane yemfundo yalephakeme kwendlula yonke lebekangayithola nalephambili kwendlula yonke lebekangayithola sifundziswa lesikhulu lesisembili lesijule ngelwathi kwendlula tonke lebekangaba ngiso anekuconza lokuphuma kunina umphathi longuthishela wakhe kuthi bekatoba nguye lobekatokhulula abantu futhi waphuma asemandleni ekuconza kwakhe futhi wabulala umgibhithe futhi kusukela kuloko uthola ukuthi imitamo yakhe yehluleka wase ke ubalekela elugwadule futhi loko igibhithe emfundweni leyakufaka kuye iminyaka lengamashumi lamane kwabida nkulunkulu leminye iminyaka lengamashumi lamane kukukhipha kuye niyabona kuze angethembeli esayensini yakhe lephathelene nekutiphatha lokulungile kwemfundo kuthi ethembele kuloku ngetulu kwemvelo kuthi manje sikhathi sase sisondzele kuthi uNkulunkulu lebekende ngaso sethembiso kuAbrahama iminyaka lengamakhulu lamane ngaphambi kwaleso sikhathi kuthi intalo yakhe yayitoba sihambi evende betive kuthi bekatokhishwa emva kweminyaka lengemashumi lamane bekatokhishwa ngesandla lesinemandla bekatobakhulula abantu bakubo ngesandla lesinemandla kuthi lapho sikhathi sesethembiso sesisondzela eJudane kungaleso sikhathi-ke uNkulunkulu labeka ngaso Mose enkundleni Mose ekwehlulekeni kwakhe kwelucobo bekaye ehlane manje umfanekiso lapha kukhona umfanekiso lomangalisako impela lesingafuni kuugeja niyabona na kufanekisiwe uNkulunkulu bekakhipha Israyeli bantu bakhe baphume sive siphuma esiveni umfanekiso lomuhle wanamuhla kuthi uNkulunkulu ubita umlobokati wakhe aphume ebandleni umlobokati lo ngumKristu lophuma ebandleni lemaKristu libandla lelingumlobokati liphuma ebandleni lelibitwa kanjalo eBhayibhelini lokubhekiswa kulo nginemanothi lamanengana nemibhalo lokubhalwe phansi lapha kulosifundo lesi kusihlwa libitwa ngekuthi ngaletinye tikhathi lekhethiwe lengconyiwe noma insali yentalo yewesifazane belibitwa ngekuthi ngumlobokati loyo uNkulunkulu ngekwathi kwakhe ngaphambili lamgcobela ukuthi abe nguye lokuku uthi umlobokati uphuma ebandleni niyabona yonke lendlo libandla kodwa uNkulunkulu ukhipha abantu baphume kulelo bandla njengemlobokati wathi uyokwenda futhi wakwenda caphelani noma utawukwenda caphelani niyabona ukuthi wakwenda kanjani nendlela nekuthi wakwenda kanjani sifuna ukubuka lokhu manje njengoba akhipha Israyeli ukuthi wakwenda kanjani nendlela la lakwenda ngayo caphelani lapho sikhathi selivi lelethenjisiwe sase sitogcwaliseka uNkulunkulu wabita Mose ngekwathi ngaphambili futhi wamkhethela kulomsebenzi niyabona na uNkulunkulu bekahlala njalo aba nemuntu enzimeni ngaleso sikhathi ayikho into lehlukako kuNkulunkulu wakusho ungeke kwehluleke uma kwehluleka lokusho ukuthi uNkulunkulu uyehluleka ngoba uNkulunkulu ulivi caphelani manje livi lalifanele libonakaliswe futhi lapho livi litobonakaliswa lesethembiso uNkulunkulu sonke sikhathi uthumela umprofeti ubonakalisa leso sethembiso ngoba livi lenkosi litakuye Mose wabekwa ngaphambili ngaleyo nhloso wabitelwa lomsebenzi akekho lomunye lobeka ngakwenda uma uNkulunkulu abitele umuntu umsebenzi ukuthi awende akukho namunye longathatha indzawo yawo akukho namunye longathatha indzawo yakho nekwehluka kwakho ngihlala ngimangala njalo kuthi bengingathanda kanjani kuthatha indzawo ya Oral Roberts bengingathanda kanjani kuthatha indzawo ya Billy Graham umuntu lo njengaloyo njenga Billy Graham ngihambe ngiyokhuluma netethameli tebantu ngibitele toni ealtar ngikukhohlwe bese ngiya ekhaya ngingadzingeki ukuthi ngime lapho ngiphindze ngishukane nako futhi ngingeke ngaba nguBilly Graham kodwa kanjalo naBilly Graham angeke abe ngimi sobabili ngingeke ngaba nguOral Roberts Oral Roberts angeke abe ngimi nine ngamunye nihlethi endleleni yengcebo yaNkulunkulu endzaweni yayo nje lomunye uyazila sonke sikhathi ukuthi acocisane naNkulunkulu abe lomunye akhipha emadimoni ngoba lona lomunye uzilile kodwa ngumtimba waKristu wonke usebenza ndzawonye bunye uma sibona lemicabo yebuhlelo sisihlakada Ngulokho lokulimata inhliziyo yami. Niyabona ngoba nguleyondvo lesehlukanisayo. Simunye. Akukho bantfu labakhulu emkhatsini wethu. Akukho bantfu labadumile emkhatsini wethu. Sonke siyafana. Sibantwana baNkulunkulu. Munye kuphela lodumile emkhatsini wethu. Uthi loyo nguKristu sifanele simconze uthi uma sifuna kuhlonishwa lomunye nakulomunye singeke sibe nekukholwa ngoba sinekukholwa kulomunye nalomunye sifanele sibe nekukholwa kuKristu nguye emkhathini wethu lesifanele sibe nekukholwa kuye bese ke kuba kukholwa kuloko lakwentako nalasiphe kona manje akekho lobekangathatha indzawo yaMose akunandzaba ukuthi bekagijima kangakanani futhi akunandzaba ukuthi wetama kakhulu kangakanani kusuka kuko noko uNkulunkulu uyathi ukuthi wendani bekathi nje ukuthi bekatothathani ukuthi akwende ngaMose letinto leti tatsingeka ukuthi tendeke manje bukani akekho lobekangathatha indzawo yakhe manje bukani uNkulunkulu wamnika sibonakaliso kufakazela lubito lwakhe naloku kwakhe ngesikhathi ehlela eGibhithe manje uNkulunkulu sonke sikhathi uniketha sithunywa sibonakaliso neliphimbo laleso sibonakaliso naleso sibonakaliso siyayikhomba indvodza uma sibhalwe embhalweni njengaJohane wathi ngiliphimbo lalomemetha ehlane bathi ngabe uMesiya na wathi angisuye Mesiya kodwa ngiliphimbo lalomemetha ehlane njengoba umprophet Isaya asho bekathi khomba yena ngalokucacile futhi manje ke kuloko sithola ukuthi uNkulunkulu sonke sikhathi akayiguquli nakancane indlela yakhe yekwenda noma yini angeke aguquke uNkulunkulu wenda yonke into ngendlela lefana ncamashi uma abeka inkubo yakhe ndzawonye njengoba ngasho ngalobunye busuku wenda sincumo sinye umuntu ufanele asinziswe ngengadi leyachithwa yaloyo longenaqala sitame yonke lenyimbo ukuthi sisinzise umuntu sitame kumthatha asimise endzaweni aye lapho khona sakhe lidolobha Nebukadnezari wakwenda uthi bakha umbhoshongo Nimrod wakwenda beba nemthetho futhi bebakadze banemathempeli bebakadze banemabandla bebakadze banetinhlangano bebakadze banetincubo tetemfundo incubo tebuhlelo betama kuletha umuntu kuNkulunkulu kona konke nalokuncane kwehluleka kuyohlala njalo kwehluleka kubuyela ngqo engatini lecithiwe indlela yaNkulunkulu yekwenda noma yini ikhulunyiwe eveni lakhe naleli ivi leli lisambulo sonke saJesu Kristu akukho lutho lolufanele lwengetwe kulo noma lususwe kulo loyo lokwendako leBhayibheli lathi sabelo sakhe siyokhishwa encwadini yokuphila yeliwundlu uma engetha noma yini noma asuse noma yini kulo lithathe nje ngendlela lelibhalwe ngayo leBhayibheli alidzingi muntu ukuthi alihumushe uNkulunkulu ungumhumushi wakhe yena ulihumusha ngekuthi loko lakushoko kwendeke loko kucathulula konke uma uNkulunkulu akusho futhi wakwenda nguloko kuphela alidzingi muhumushi leBhayibheli lathi alinalihumusho langasense indlela yaNkulunkulu yekukwenda uhlala aqinisile njalo esibonakalisweni sakhe lasithumile walandzela ngeliphimbo lakhe njalo solo kwathi hlo kuthi uNkulunkulu uthumela sibonakaliso emhlabeni manje uNkulunkulu akendisa lutho leBhayibheli lasho angakakukhombisi kucala etincekwini takhe baprofeti manje lokho wena uma lokho kuliphutha konake konke lokunye kwako kuliphutha niyabona akendi lutho aze akukhombise nalo mbonisi umprofeti ufanele akhonjwe ngaloko lakuprofetako siyathola kuNumeri 12:6 kuthi lakushoko kuyafezeka konake nikukholwe kodwa uma kungafezeki khonake ningakukholwa futhi kufanele kube kwaloko kwakhe akunandzaba ukuthi ukusho kakhulu kangakanani futhi kuyafezeka futhi noma kuyini uma kungahambisani nelivi khonake kusasolo kuliphutha kufanele kube kanye nelivi kufanele kubekwe neluhlelo kanye nelivi kuthi kube sibonakaliso saleso sikhathi sikhathi labaphila kuso manje lokhu kwakukadze kwethenjiswe nguNkulunkulu kuthi bekathi okhulula abantu bakhe ngemkhono locinile manje ngesikhathi lelivi leli akabitanga umpriesti
akabitanga rabi akabitanga sikhulu wabita umelusi ngaphandle lentsabeni lobalekako watalwa umprofeti lowabekwa ngaphambili lobekanga ufuni umsebenzi wakhe uma uva abantu bafisa ukuba nguloku loko noma lokunye indlo letside caphela nje uNkulunkulu akabasebentisi uNkulunkulu wadzingeka ukuthi adingele Mosi kuze amthole Wadzingeka ukuthi adingele Paula kuze amthole. Kuba ngumuntu longakufuni kukwenza, abatifuni tindo. Bese uNkulunkulu uthatha lo muntu, lolongeke akwende kuze akhombise inkathimulo yakhe ngako. Manje bukani, sonke sibonakaliso seliqiniso lesithunyelwe uNkulunkulu, silandzelwa liphimbo. Manje niyaqaphela lapha sihloko sibonakaliso neliphimbo uma bangeke bakholwe liphimbo lesibonakaliso sekuqala khonake batawukholwa liphimbo lesibonakaliso sesibili manje sibonakaliso sineliphimbo futhi manje sonke sibonakaliso seliqiniso lesithunyelwe nguNkulunkulu sineliphimbo nalelo phimbo lifanele likhulume ngekwelivi lelinikethelwe lolo suku impela nje uma liphimbo lifika lelo phimbo lalesidzala lesifanako ubona sibonakaliso njalo nesibonakaliso umuntu lasendako singumcondo omunye lomdzala lofanako khonake ungakusho ngaso leso sikhathi ukuthi loko bekungaveli kuNkulunkulu uma kusolo mkhomba lomcondo omunye lomdzala lofanako akutange kukwende akuzange sekuke nje bekutophikisana neluhlelo laNkulunkulu kufanele kube yimpho lensha kufanele kube yimpho bantu labangayiconzi kune noma nakungenjalo bekungeke kuthunyelwe akudzingi ukuthi kuthunyelwe uma kusikolwa lesifana kolesidzala seScience yetenkolo kufanele kube yimpho lehlukile Noko kufanele kukhonjwe evini kuthi kukwalolo suku. Niyabona lokuvumelana nelivi laNkulunkulu kufanele kube nguloko. Akukho maphutha kuko. Kufanele kube liqiniso. Kufanele kuqinisekiswe nguNkulunkulu. Liqiniso. Nemuntu lokukhulumako ufanele aqinisekiswe nguNkulunkulu kuthi abe ngumbonisi lovela kuNkulunkulu. Noma nakungenjalo kuliphutha. Abake ngisho bakubone nhlobo abakukholwa ngisho nekukukholwa sibonakaliso tivela kuNkulunkulu sibonakaliso lesilandzelako noma liphimbo lelilandzela sibonakaliso lifanele libe liphimbo laNkulunkulu likhuluma lokuvela evini lalowo mnyaka niyakuconza na uNkulunkulu uniketha tibonakaliso ukwendelani loko na sonke isikhathi uniketha tibonakaliso Wabatshela ukuthi nguloko labayomfuna kuko ibonakaliso uNkulunkulu uniketha tibonakaliso ukuthi akhange kunaka kwebantu bakhe manje ake sijadishe lokhu kabanti niyabona tibonakaliso tiniketelwa kukhanga kunaka kwebantu ngoba uma sibonakaliso lesithunyelwe nguNkulunkulu siniketwa uNkulunkulu usuke sekalungele ukukhuluma uNkulunkulu usuke sekalungele ukukhuluma uma kuniketwa sibonakaliso uma sivela ezulwini sivela kuNkulunkulu naNkulunkulu usuke sekalungele ukukhuluma futhi utama ukukhanga kunaka kwebantu nelivi lita kumprofeti wakhe nemprofeti ukhonjwa sibonakaliso lasikhombisako bese ke uta evini nelivi lendiwe libonakale lokho kuyakucathulula akudzingi ukunyushwa uNkulunkulu sewuvele ukuhumushile Niyabona kuphelele nje ngako konke manje caphelani uNkulunkulu uniketha tibonakaliso ukukhanga kunaka kwebantu lapha lesihlahla lesivuthako sasisibonakaliso sekukhanga lomprofeti sihlahla lesivuthako Mosi bekangemuva kwelugwadule eluse timvutakhe umelusi wetimvu lomdzala aneminyaka lengemashumi lasiphohlongo obudzala silevu lesitse ahamba lapho ewuka ngendlela yetinyawo lendzala lejwayelekile ngalokunye kusa lokushisako mhlawumbe kwase kuthi ke khona ngaleso sikhathi nako kufika sihlahla sivutha umlilo naleso sihlahla sasingapheli yebo ke lokho kwakungakejwayelekile
inhlobo manje mosi angiso science lokuthi bekafundiswe kuko konke uhlakanipha kwemagibhite futhi bebabo so science labadume kwendlula lesinabo namhla ngako angiso science kwakubukeka kwangathi bekangathi manje ngidohamba ngiyobona ukuthi hlobo luni lwema lwesithako lesifuthwe kulawo magcembe ukuthi leso sihlahla singashi niyabona Kube bekato sonzela kuso ngendlela yescience lalingeke like likhulume naye futhi kunjalo ke namuhla uma sitama kusonzela ngesikolwa nangemfundo ngendlela yescience niyophuthelwa uNkulunkulu ngemamayela lati gitsi sonzelani kuko njengamosi neticathulo takhe tikhunyuliwe atithobile ngebumnene futhi manje nasoke sibonakaliso kukhanga umprofeti manje lapho lezo sibonakaliso sifanele sibe neliphimbo futhi ngesikhathi lelo phimbo likhuluma kube lalingekho ngekwembhalo angikholwa ukuthi lo mprofeti bekatolilalela kodwa bukani ukuthi leliphimbo belingekwembhalo kanjani lebeliphekelethela sibonakaliso lafakazela ukuthi kwakunguNkulunkulu ngoba wathi ngikuvile kububula kwebantu bami futhi ngiyasikhumbula sethembiso lengasenda kubo niyabona sibonakaliso bese kuba liphimbo lekwembhalo emva kwesibonakaliso manje loko kukhombisa kanye loko lebe ngikwendlalela nje kufanele kube sibonakaliso lesivela kuNkulunkulu futhi uma kungiso kuba neliphimbo lekwembhalo emva kwaso sesethembiso salolo suku hayi isikola lesidzala lesifanako bo rabbi netindvo letati kadze tendeka etikolweni noma yonke into sonke sikhathi ba priest kanjalo njalo kodwa lena yindvo lensha futhi isembhalweni isethembiso nesibonakaliso kukhanga lo mprofeti waseke wathi manje ngaphambi kokuthi ehlele endasi lapho ufanele abe nento yekucinisekisa ukuthi ungumprofeti niyabona ngaphambi kokuthi bamemukele wathi bangeke bathi inkosi ibonakele kimi wathi ngakho ke ngitokunika tibonakaliso letimbili futhi utende naleso sitokhanga kunaka kwebantu futhi uma kunaka kwebantu sekukhangekile bese ke ukhuluma lamavilawa kubo nginguNkulunkulu waAbraham, Isaka naJakobe futhi ngiyasikhumbula sethembiso sami futhi ngikuthumele endasi ukuthi ubakhulule futhi ngidawuba nawe nesiqaphelile sibonakaliso sakhe sekuqala na bekanatho tonke tinhlobo tebalingisi bakhe wonke umuntu wetama kuphonsa phansi inyoka loko yi uma loko kungesiwa umdumo webantu angathi ukuthi kuyini niyabona Niyabona na kodwa hlobone liphimbo lebe banalo emva kwaso na akunalutho liphimbo lasegibhitha lemhlaba noko bebakhona kwenda sibonakaliso kodwa bebangenalo liphimbo emva kwaso kusesekela kodwa mosi bekana isho kanje inkosi kwakungulowo umehluko balingisi ekugcineni bachubeka sikhathi lesithe kodwa ekugcineni kwaphelelwa ngemandla niyathi ukuthi iBhayibheli lasho ukuthi Loko kuyokwendeka futhi nasetinsukwini kekugcina na njengaJanesi naJambresi bamelana naMosi uyoba njalo nemuntu longcondvo yehluleka eqinisweni ngubani liqiniso na Jesu Kristu uliqiniso niyabona na longcondvo yehluleka eqinisweni manje Jehova utokhuluma ngelivi lakhe lelethenjisiwe ufaneleke athole nomprofeti alungele kuthunyelwa endasi Ngoba kuselayinini lekucabanga kwakhe njalo ilayini lakhe lekwenda ngaso sonke isikhathi uthumela umprofeti wakhe nelivi futhi amqinisekise lo mprofeti futhi lesi sibonakaliso lesethenjisiwe umprofeti qobo lwakhe usibonakaliso libhayibheli lasho njalo uma nibona tikhathi tendlula bese ke nibona kufika thathani umlando welibhayibheli niwufundisise Noma kunini uma nibone lokudze kwendlula kwesikhathi kodwa nje uma nibone umprofeti abonakala kwakusibonakaliso sekwehlulela uNkulunkulu bekade kwehlulela umhlaba uma a noma sive noma bani uma wawubona umprofeti efika ngike ngashumayela inshumayelo ngako wena ndvosa yetape uyakhumbula isibonakaliso seliqiniso lesingakanakwa sonke isikhathi bebangasinaki sonke isikhathi banjalo
Kodwa kwakusibonakaliso sekwehlulela lokutako. Manje livi lakhe ligcwaliswa ephimbeni lakhe. Loko labathembisako bese ke ugcwalisa livi lakhe ngeliphimbo. Kufika kwemprofeti kusibonakaliso sesexwayiso ukuthi kwehlulela sekusedude bekuhlala njalo kunjalo. Ake nje ngicaphune munye. Bukani Noah avela ekugcineni etinsukwini tangaphambi kwekubhubha kwemhlaba ngemanzi. Umprofeti aprofeta kwakuyini na? Kwehlulela kwagadla masinyane kamuva. Mose waya kuyongena eGibhithe. Umprofeti loqinisekisiwe anetibonakaliso demprofeti. Kwende ngani na? Kwehlulela kwagadla eGibhithe ngqo kamuva. Eliya ufika enkundleni. Umprofeti kuthi waprofeta ku-Ahabi naleso sive. Kwende ngani ke? Kwehlulela kwagadla kuso ngqo kamuva. Kunjalo Johane umbhaptisi uyafika njengesibonakaliso bengumprofeti bekasibonakaliso semprofeti efika emhlabeni bebathi ngesikhathi efika mesiya bekatokhuluma emva kwakhe kwakufanele kube njalo ngoba uthola labakhethiwe loku kwaloku kukuthola abantu labakhethiwe lophumako njengasetinsukwini kaNowa njengasetinsukwini tata Eliya tinkulungwane letisikhombisa noma emakhulu lasikhombisa kumbe noma kwakuyini lebe bangagucanga ngelidolo labo kubabitela ngaphandle Johane abitela labakhethiwe ngaphandle futhi akunikela kuKristu uma efika wantshintshanisa ngelibandla lakhe wathi ngifanele nginciphe kufanele akhule yena ngoba wathi ngiliphimbo lakhe nje lelimemeta ehlane lungisani indlela yenkosi na Jesu ufika ngendlela lefanako wenda labakhethiwe balungele kuva liphimbo laNkulunkulu singuloko ke sibonakalitho sesiprofeto uma nilandzela lemilayeto tholani iphe yendani labakhethiwe kuthi balungele hayi lalabanye bangeke balive ulabakhethiwe lobitwako yenda kubani leyo ngelosi esodoma leyenda leso sibonakaliso na kuAbrahama nelicembu lakhe suka esodoma itokusha niyabona na Jesu wakwethembisa ukuthi kutophindzeka niyathi futhi kule sodoma manje caphelani sendani na senda labakhethiwe ukuthi balungele luphahla lwaNkulunkulu njengasesikhathini saNowa kanjalo njalo uthi sendani na silahla ngelicala sihlakaniphi lesingakholwa siye ekwahlulelweni besihlala siba njalo kwedzelela umusa akukho lokusele kepha kwehlulelwa ngako senda sihlakaniphi nalongakholwa ukuthi balungele kwehlulelwa ngoba bendani na bayasigceka kungaleso sizathu emaJuda adla inyama yawo lucoko kungaleso sizathu ingadi yageleta iphuma edolobheni ngesikhathi Titus jenene lomkhulu weRoma wagibela wangena lapho kungoba bebale umoya loyingcwele kwehlulelwa kwafanele kufike ngoba bebahlekise ngawo Jesu wabatshela ngesikhathi bambida ngaBelzebuli kuthi wathi ngiyanithethelela ukuyisana kwakusangakendiwa kodwa wathi uma moya loyingcwele sekefikile kuthi okwenda into lefanako kukhuluma ngekumelana naye kungeke kuthethelelwe naleso sidukulwane asitange sithethelelwe kuko kunjalo kwehlulelwa kulongakholwa sikhishelwa lapho ngenxa yaleyo nhloso kuniketa kukhanya kulokholwako nebumnyama kulongakholwa njengoba yayinjalo nje insika yemlilo yenda kukhanya kuthi bawelele even lesethembiso nebumnyama kulabo lebe bangakholwa Dibonakaliso taNkulunkulu sonke isikhathi senda lokho sikhipha emehlo alongakholwa bese siniketa kubona nekukhanya kwekuhamba kulokholwako ngiloko ke lesithunyelelwa kona uma sibona siprofeto sakhe sicinisile uma lesiprofeto semprofeti sicinisile futhi sifezeka khona ke sisexwayiso saNkulunkulu manje kunuMary 12:6 sithola into lefanako umbhalo libhayibheli labhalwa ngulo muntu laba manje uma sifunda kuPetro wesibili 1:21 lathi umuntu wasendvulo achutshwa ngumoya longcwele wabhala iBhayibheli futhi kumaHebheru 1:1 lapho sakhuluma khona ngalobunye busuku uNkulunkulu etikhathini tasendvulo nangetindlela letehlukene wakhuluma kubobabe ngebaprofeti ngalolu tinsuku tekugcina ngaJesu Kristu indvodzana yakhe insika yemlilo sibonakaliso
liphimbo noma le liphimbo belitokhuluma insika yemlilo esihlahleni yayiliphimbo leliphawulekako uNkulunkulu lebekalungiselela kulikhuluma Caphelani ngalokucacile manje ningaphuthelwa ngoloko ngesikhathi Miriam ahleke umnakabo Mose futhi bengumprofetikazi ngesikhathi amhleka wase uNkulunkulu wehla akuleyo nsika yemlilo Mose wathi ukuthi uNkulunkulu bekasalungele ukukhuluma kwakusibonakaliso neliphimbo lelayilandzela lathi awumesabi uNkulunkulu na lathi akekho eveni lo njengenceku yami Mose wende into lefanako ngesikhathi bavela futhi bathi kukhona ngesikhathi Dathani avela nangesikhathi Khora kuphika kwakhe mne umuntu longcwele kunawe ucabanga ukuthi nguwe wedwa kuphela kulesicuku uNkulunkulu bekagcobe Mose kulowo msebenzi futhi ngesikhathi bafuna ukuthola lesinye sicuku futhi sihambe nabo batendele inhlangano wathi tehlukanise nabo ngitobalahla nje ngitobaqothula nje futhi wakwenda live labathola manje sithola ukuthi lokho sonke sikhathi bekuyindlela yaNkulunkulu insika yemlilo ikhombisa ukuthi liphimbo lilungiselela ukukhuluma oh Texas ningaze niphumbutheke kanjani na nisayikhumbula iHouston manje kuneliphimbo lelilandzela sibonakaliso Mose sibonakaliso semprofeti kuIsrael wethembisa ukuthi livi selilungiselela ukuthi liqinisekiswe liphelele kahle kanjani livi laNkuluNkulu ngekuhleleka ngaso sonke isikhathi ufana nje ngisho neUrim Thummim njengoba ngikhulumile ngayo kulolo bunye busuku iUrim Thummim beyilapho uthi ngaphandle uma leso sibonakaliso sivela kuleyo uUrim Thummim leliphimbo lalingavunywa kufanele kube nesibonakaliso sibonakaliso sikhomba liphimbo neliphimbo likhomba sibonakaliso kuthi sivela kuNkulunkulu liphimbo lesibonakaliso ngulelo lelikhuluma yebo noma cha uma uNkulunkulu asala konake liphimbo likhuluma cha uma sibonakaliso besilapho uNkulunkulu bekakhulume yebo luhlelo laNkulunkulu alukaze luguquke besingahlala emahora kuloko kodwa alukaze luguquke bukani Jona umprofeti bukani leso sibonakaliso beka sendleleni yakhe leconze eThashishi waqala kuya eNinive wase uthatha indlela leya eThashishi labanengi bamgceka Jona Jona akakufanele kugcekwa bengumprofeti inyathelo dalolungile ticiniswa inkosi futhi waqala endleleni yakhe leya eThashishi futhi sitama kuyigceka lendvodza kodwa Jesu akakwendanga caphelani wathi njengalokho Jona beka sesiswini semkhoma insuku letintsathu nebusuku kwakutawuba sibonakaliso kanjalo ke nendvodzana yemuntu itawuba semathunjini emhlaba insuku letintsathu nebusuku nesitukulwane lesibi nalesiphingako sifuna sibonakaliso kepha asiyukunikwa kwasasibonakaliso lesivela uNkulunkulu kumbulane kodwa sibonakaliso sa Jonas yini sibonakaliso sa Jonas na kuvuka kulabafile futhi ngulesi leso situkulwane sasesodoma lesiphingako kuphinga kwakamoya cho sihlobonga ngekwakamoya ngekuphikisana neliqiniso laNkulunkulu bahlekisa ngalo situkulwane lesibi nalesiphingako siyofuna sibonakaliso futhi bayosithola kuyoba sibonakaliso sekuvuka kulabafile bukani Jona labo bantu bebaliheadeni futhi kwakungulenkulu kwakulidolobha letekuthengiselana umsebenti lomkhulu kwakuthi inhlanti bebathumela tinhlanti kulolonke live lendvodza bebabadwebi lowo kwakungumsebenti futhi bebakhathe bangemahedeni bebakhonda tilwane netithixo futhi baba babi kakhulu njengalesive lesi manje lesigcwele tekulalana neHollywood nato tonke tinhlobo ngisho nasemabandleni futhi caphelani ukuthi kwendekani ngani ngaletinye tikhathi ngisho kuhawukelisa ngemtimba wakho ebandleni kubitwa ngesimanje manje lesive lesi singema kanjani ngaphansi kwento lenjengaleyo na nitibite ngemaKristu bese nitiphatha entweni lenjengaleyo lingema kanjani na
njengemngani wami lolungile Jack Moore wathi eminyakeni ledlulile uma uNkulunkulu avumela lesive lesi siphunyuke naloku uyobopheleleka njengankulunkulu lonebulungiswa kuvusa iSodoma neGomora futhi acholise kubo ngekubashisa niconze ekwahlulelweni ayikho lenye indlela yokukwemukela kubhaleni phansi emabhayibhelini enu sengiyaguga Nikubone ukuthi akuyi yini ekwahlulelweni uma ngiphila impilo lejwayelekile ngitokubona sikhathi lesejwayelekile leminye iminyaka lembalwa iyokuguqula Jonah bonke bebaphumile bayodweba cishe ngesikhathi sasemini uthi naku kufika uNkulunkulu welwandle enyuka umkhome ugijima ukhuphukela elusenzeni futhi uhlanda umprofeti aphumela ngaphandle kwelusenze Sibonakaliso lesinjepho uNkulunkulu wakhulula umprofeti wakhe anemlayeto manje bebasibonile sibonakaliso bayasikholwa sibonakaliso manje uyini umlayeto na phendukani lelo liphimbo lesibonakaliso liphimbo lesibonakaliso singuthi phendukani noma nakungenjalo emkhathini wetinsuku letingamashumi lamane nitoxothulwa Bebathi ngalokwenele ukuthi baphenduke. Jesu wathi bayosilahla lesitukonane lesi ngoba baphenduka ngekushumayela kwaJonas. Lomkhulu kunaJonas ukhona lapha. Liphimbo lalikuthi phendukane noma nakungenjalo etinsukwini letingemashumi lamane ntocothulo. Johane umprofeti abonakala. Sibonakaliso semprofeti lesibonakalako emva kweminyaka lengemakhulu lamane kungekho umprofeti. Bebanato tonke etihlakaniphi. Kwangathi ngiyabona ukuthi nyakanyaka yini lebe banayo iminyaka lengamakhulu lamane kungekho umprofeti kodwa sikhathi sasondzela sekuthi Mesiya bekatokuta manje Johane bekasibonakaliso angumprofeti kuthi Mesiya bekasalungele ukukhuluma liphimbo lesibonakaliso ngoba kuMalakhi 3 siyathola ngitawuthuma sithunywa sami embiko buso bami Elias bekatofika embiko buso bakhe na Elias wefika Johane emoyeni nasemandleni na Elias wefika futhi wenda ngona kanye lokho imibhalo leyakwenda uthi abakuqondzanga umbhalo usho njalo bekasibonakaliso sibonakaliso lesingumprofeti kuthi Mesiya bekasathe ukukhuluma lo mprofeti akwathi kahle kamhlophe kwaze wathi ngani ukhona lome emkhathini wenu khona manje loyo Mesiya lengikhuluma ngaye usemkhathini wenu angikafaneli kuthukulula ticathulo takhe nguye lotho obhaphathisa ngamoya longcwele nangemlilo mina ngibhaphathisa ngemandi kuko kuphenduka kodwa utoba semva kwami usemkhathini wenu manje ngalelinye lilanga wabona insizwa ida ihamba yehla wayibona leyo nsika yemlilo ngesimo selituba yehla ivela ezulwini liphimbo lithi lena indodzana yami lethandzekako lengithokotile kuhlala kuyo uthi lengithokotile kuhlala kuyo sendo ngaphambi kwesabitwana nje ngako kuyafana nje lengithokotile kuhlala kuyo noma lekuyo ngithokotile kuhlala akwendimehluko Caphelani ngiyathokoza kuhlala kuyo Johane wathi ngiyafakaza kuthi lowo lowangitshela ehlane hayi isemina ehlane wathi ethi kwalowo lothobona umoya wehla futhi uhlale ethi kwakhe amen nguye lothobhaphathisa ngamoya longcwele nemlilo futhi ngiyafakaza kuthi liqiniso kwakuyini na lo mprofeti bekasibonakaliso sekuthi Mesiya bekasalungele ukukhuluma beka yini Mesiya na Mesiya bekalive ngalokugcwele bekakugcwala kwaNkulunkulu baprofeti kwakukukhanya lokuncane lokulotitako kodwa kuye kwakukhona konke loko kukhanya kwakulo Mesiya ngoba bekaNkulunkulu lobonakalisiwe endiwe Emmanuel uNkulunkulu emkhathini wethu enyameni yemuntu Mesiya besalungele ukukhuluma futhi caphelani LiBhayibheli liyasho ukuthi livi lenkosi lita kumprofeti manje naku kwakume Johane Jesu athi beka ngumprofeti lomkhulu kunabo bonke laba ke baphila Jesu washo njalo Mateyu sahluko selishumi nakunye naphuma kuyobonani na Umuntu lonyakatiswa ngiyo yonke imimoya. Leli lihlelo lithi ngitokunika lokunengi yenda lokhu. Hayi Johane, cha cha. Umuntu longasindvuthwa ayiswe lenga le akhohliswe na. Cha. Bengilolihlatha umprofeti lo mahadla hadla. Ngabe nahamba kuyobona umuntu lobekagcoke kahle konke nengubo yebupriest na. Futhi wathi cha, bahlala etigodlweni temakhosi, bashadisa labasha, bacabuze bantwana, bese bangcwaba labadzala. Ngulolo hlobo abathi lutho ngenkemba lebanjwa ngetandla totimbili. Ngako naphuma kuyobonani ke umprofeti na wathi lo wendlula umprofeti kusobala bekasithunywa sesivumelwano bekethenjiswe nguNkulunkulu kumthumela futhi icaphelani lapha Johane eme emantini apapatisa athi uyeda futhi nali livi alisekho ezulwini kodwa lentiwe inyama livi liyinyama kwendekani ke yini luhlelo lombhalo kaNkulunkulu na livi leta kumprofeti khona lapho ehlane khona lapho esitibeni Livi leta kumprofeti Johane wabuka etulu wase uthi ngimi lengidzinga kubhabhatiswa nguwe uthi lothandzekako wami umnakethu lomdzala dokotela Davis libandla le missionary baptist lo wangibhabhatisa ngekukholwa kwemaKristu uma akona lapha kusihlwa angikachonzi kulimata imizwa yakhe sizathu uhlala lapha eTexas Ungaphandle lapha uvela eTintsabeni iDavis. Kodwa ngiyakhumbula siphikisana ngaloko ngalelinye lilanga. Nami ngisengumfana nje. Uthi ngathi akuvakali kahle Dr. Davis. Wathi lokwendeka kuthi ke Jesu wabhabhatisa Johane. Wase ke Johane ubhabhatisa Jesu ngoba Johane bekangakabhabhatiswa. Akubonakalanga kuliciniso kimi. Ngangisolo ngilinzile ngibukela ngimangele. Angishongo lutho ngako kodwa ngalelinye lilanga ngesikhathi inkosi ikwembula manje bukani ukuthi Jesu wathini Johane wathi ngimi lengidzinga kubhabhatiswa nguwe kepha kungani uthe kimi na Jesu wathi vuma ukuthi kube njalo ngoba kusifanele kugcwalisa kanjalo kulunga konke Johane wamathi kuthi bekangubani nabo ke baholi lababili bemhlaba baholi lababili belibandla uNkulunkulu nemprofeti wakhe bemenza wonye manje bukani bebafanele bathi Jesu wathi vuma ukuthi lokho kube njalo Lokho kuliqiniso kodwa usifanele kugcwalisa kanjalo kulunga konke livile lethenjisiwe umhlatshelo wawufanele ugwezwe ngaphambi kwekuthi wethulwe Johane wabhabhatisa Jesu ngoba bekangumhlatshelo niyabona na umhlatshelo wawufanele ugwezwe ngaphambi kwekuthi wethulwe waphumela lapho ngqo nalomhlatshelo wagezwe wase ke sewethulwa kahle wathi lelo liwundlu laNkulunkulu wakhuphukela ngqo elugwini uthi naku kufika umoya waNkulunkulu wehlela etikwakhe wathi lena indvodzana yami lethandzekako niyabona wase ke uyethulwa embikwe bantu bonke kodwa ngaphambi kwekuthi umhlatshelo wethulwe wawufanele ugezwe kucala lowo ngumthetho weli testament lelidzala kulungile mesiya bekasalungiselela kukhuluma ngoba nasi sasesikhona sibonakaliso semprofeti futhi ngesikhathi sebabone lowo mprofeti efika enkundleni emva kwayo yonke leyo minyaka lengemakhulu lamane bangenayi bathi liphimbo lelilandzelako kwakungumesiya manje nine bafundzi belibhayibheli cabangisisani kamatima impela imizuzu lembalwa nibukisise imvelo yakhe bamgeja kanjani na bakugeja kanjani kwathi kuthi kwakunguye Johane imvelo yakhe yakhonjwa umoya wakhe nemvelo kwakhonjwa kuthi kwakungu-Eliya Manje bukani ukuthi moya muni manje bekangu Johane umbhabhatisi kodwa umoya waElias lobe usethi kwakhe Qaphelani kuqala Eliya bekangumuntu lobekathandza lihlane Ngiyabona na na Johane bekangumuntu ehlane Na Eliya bekangumuntu loyigceka leyo ngcubo yenhlangano ngalolo suku ngako konke lebekanako wenza njalo na Johane nine ntalo yetinyoka Ngubani onixwayisa ukuthi nibalekele indvukuthelo na ningaqali bese nithi nginaloku loko noma lokunye uNkulunkulu angamvusela Abraham abantwana kulamatshe lawa niyatibona letimvelo letimbili na futhi bukani Eliya wabaceka bonke labo Jezebeli lebe bapende buso bangelusuku lwakhe labo besifazane labanesimilo lesibi wendani Johane na indwa lefanako kuHerodia
bobabili kwaba yimbangela yekufa kwabo. Bukani Eliya emva kokuba sekende lo msebenzi lomkhulu bekabani nekunyukubala alale ngaphandle lapho futhi akhuleke ukuthi uNkulunkulu amthathe. Johane wenda into lefanako walala ngisho lapho wase uthumela abafundi bakhe ngale wathi hambani nimbute ngabe nguye lowo noma silinze lomunye na. Jesu bekakwathi lokho mbeka ngu-Eliya leyo kwakufanele kube imvelo yakhe. Kwakhonjwa nje njengoba bekanjalo Eliya bekasemoyeni wa-Eliya. Utofika kasihlanu lowo moya unjalo kuthi usetshendiswe etikwa-Eliya, Elisha, Johane namalaki 4 bese-ke uba weMajuda etinsukini tekugcina lesikuto kusihlwa umoya wa-Eliya. Qaphelani manje namuhla ngifuna nibuke abaprofethi ba-Ahabu wethu wesimanje namuhla bavumela boJezebeli babo bahule etinwele tabo bapende buso babo bagcoke tikhindi babheme bosikilidi noma yini kulungile. Baprofethi ba-Ahabi wethu banamuhla bahamba netikolwa tabo impela bahamba babahola netivumokholo letentiwe ngumuntu nemahlelo kuyini na baprofethi ba-Ahabi? Sidzinga lomunye Mikhaya ukuthi avuke enkundleni noma ngesikhathi sa-Ahabu. Eliya ufika enkundleni nguloyo-ke lothenjisiwe. Bahamba babahola noma nguyiphi indlela abafuna kuya kuyo. Uma bangakwendi babaphathe kabi lapha ndzawana thide bathokuya ngale futhi bajoyine lokhu futhi babe basolo bagcine kutisho kwabo ukuthi bangemaKristu. Yebo-ke bebangakaze basinziswe ekuqaleni imvelo yabo kanye yakufakazela. Ningawathola emagrebisi esihlahleni semanyeva na? Ningawathola emahwabha emvinini wemathanga na? Yona impela imvelo iyakhombisa ukuthi abafuni ukuthi ihlanganisa ngalutho nelivi, bahlekisa ngalo futhi balihlambalade. Uma kubhaliwe isho kanje inkosi letintho leti titokwenteka futhi bayalihleka bahlekise ngalo. Akumangalisi Jesu athi inkosikati yaseningizimu iyosukuma nalesithukulwane lesi etinsukini tekugcina futhi isilahle ngoba yavela emikhawulweni yemhlaba itobona umuntu lonesiphiwo sekuhlakanipha. Wathi lo mkhulu kunaSolomoni ulapha. Impela Solomoni bekanjalo lusuku lwakhe kwakungilolunye lwethi insuku letinkulu bantu bonke basikholwa lesiphiwo lesi uNkulunkulu labapha sona. Lo Solomoni nelidumo lwakhe lwaphumela nzawo tonke. Kube ke thine bantu bangalolu suku nathi ma-Amerika sitama njalo ukuthola luhlelo loluthide lokumelana nebukhomanisi nalo luhlelo lwaNkulunkulu. Phendukani, phendukelani kuNkulunkulu lolunye luhlelo. Kube bebatokwenda lokho bese utobukhohlwa ubukhomanisi. Ngesikhathi wonke Israyeli asikholwa leso siphiwo uNkulunkulu labanika sona, kube i-Amerika beyitokuvele inikete ikholwe lesiphiwo uNkulunkulu lasinike sona kuloli tinsuku tekugcina. Indvodzana yakhe esimeni samoyela ongcwele ivusiwe kulabafile iphila emkhathini wethu ngekwesethembiso sayo. Kube nje kuphela besitokutusa lokho. Sitawuya kuphela kulabakhethiwe ngoba akekho umuntu longeta kimi uma babe wami angamthonsi. Nabo bonke babe langiphe bona bayokuda. Kuhlanyela imbewu nje iyawa lenye ngalapha nangalapho kodwa kunekuhlanyelwa kwembewu noma kunjani iyobamba timphanze tayo noma ngabe kukuphi lapho ikhona batoyibamba. Qaphelani, nabo bebalapha futhi sithola ukuthi ngalolo suku Ahabi sive sasithole lawo ma-Israyeli enda noma uluphi luhlobo lwetinto lebe bafuna kutenda futhi basola badisho ukuthi bangema-Israyeli. Kuthi Eliya wasilahla kanjani leso sithukulwane ngako konke loko lokwakukuye naNkulunkulu amqinisekisa uthi bekangumprofeti. Ngaphambi nje kwekufika wenda kanjalo naJohane wahamba wakhuphukela ngo wangena ka-Israyeli bekashade lowesifazane kuHerodi umnakabo umkaFilipu. Waqonza ngqo ebusweni bakhe akancenganga bekangesabi kuthi umfundisi wesifunza lothide bekatomkhipha. Bekangakaphathi kwasakhadi lenhlanganyelo kuphela anaNkulunkulu bekangumprofethi wakhe. Livi lalinaye bekangadzingi ukuthi ahambe ayobuta noma ngumuphi umbhishobhi noma emadikoni. Bekagcotshiwe wayenelivi
wachonza ngqo ebusweni bakhe futhi wathi akukho emthethweni ukuthi umthathe kunjalo akangenganga kumuntu labo besifazane lababi baphinga bachubeka njenga Amosa nake fika enkundleni kwabuka lapho asathi ngisho nekuthi bekavelaphi ingabe walibuka kanjani lelo dolopha laseSamaria njengoba kwakwenda tivakashi konke kukuhle nebashumayeli bonke banekuvana netive nenhlangano netive nawo wonke umuntu kepha babesolo baphila esonweni emehlo akhe ancipha inhloko yakhe lenemphandla yacwebetela wase lapho uyewuka akazange bengabukeki kangako nawumbuka kodwa bekana isho kanje inkosi sidzinga Amos enkundleni namuhla besingamemukela na impela cha kanjengoba naye bangazange bamemukele bekangefika enkundleni bekangadzilita yonke inhlangano lonke lihlelo wonke wesifazane logcoke ikhindi wonke Jezebel lophungula etinele bekangabadzabula babethi cucu bebangamkhahlela bamkhiphele esitaladini futhi bathi lolo hlanya loludzala kodwa bekayobe ana isho kanje inkosi ngoba kubhalwe ngaleyo ndlela nje emahlelo amemukele ke cha bekangenamuntu wekusita ngethi imali luhlelo lwakhe ngabe leli elikhulu lidoloba lelihle lenkanuko njengoba iSamaria yayinjalo ngabe bebayomemukela lomfolo omncane longadiwa lode nelikhadi lenhlanganyelo kungekho muntu wekumsita ngetimali nganoma yini bekete lusito letimali beyangenalo likhadi lenhlanganyelo angenasikolwa lavela kuso kodwa bekana isho kanje inkosi Nekuta kwakhe njengomprofeti kwakusibonakaliso liphimbo lakhe lalivela kuNkulunkulu futhi lakhonjwa etinsukwini taJerobowam wesibili yonke indvo layisho yafezeka manje siyathola kulolu suku lolu lesiphila kulo kukuphindzeka kwaloko futhi bafundisi nebantu banemahloni kuma epulpiti futhi livangeli liguquka libe lithikiti lekudla kubo Bayesaba kusho noma yini lomunye umuntu utobakhipha kuloko loko noma lokunye munye kuphela umuntu longakukhipha ezulwini loyo uNkulunkulu uthi utokhishwa kanjani ezulwini uhlala nelivi lakhe na nguloko lakuthumela kona kumbulani iBhayibheli lasho ukuthi esikhathini lesinje njengoba kwakunjalo etinsukwini taEliya ngelusuku lolunje njengoba lwalunjalo etinsukwini taJohane kuthi Malachi 4 utobuya emhlabeni futhi ngitawuthumela Eliya manje ningakuhlanganisi lokho manje namalachi 3 ngiyathuma sithunywa sami embikobuso bami lokho kwakungu Elias futhi kodwa kumalachi 4 wathi ngaphambi nje kwelusuku lolukhulu nalolwesabekako lwenkosi lufike lapho umhlaba wonke uyoshisa njengelitiko nalabalungile bayophuma bahambe ethi kwemilotha yalababi leso sikhathi seminyaka lezinkulungwane ngitawuthumela Eliya umprofeti futhi uyokwendani na uyobuyisela lukholo labantwana lubuyele kubobabe bebapostoli babuyele evini uyofanele abe ngumprofeti ngitawumthuma Uyokhonjwa ngalokhu ngiko impela imvelo yakhe iyofana njengoba yayinjalo ya Eliya ngamashi umlayeto wakhe uyoba kulelo line ngqo uyolahla atsilite kungabikho inhlanganyelo kungabikho lubambiswano kungabikho lutho kodwa uyoba na isho kanje inkozi manje khumbulani bekukhona tonke tinhlobo temachembu letisukumako titsi lena ingubo ya Eliya nalena imfundziswa ya Eliya lonke lelicembu inhlanganyelo iguqukele ecenjini la Eliya noma ingubo ya Eliya lowo akusiwa umbhalo uNkulunkulu akazange sekasebenzisane nelicembu kanjalo ngesikhathi Eliya efika enkundleni naJohane umbhaphathisi bobabili balahla lamacembu nenhlangano abazange bakwende uyawalahla indlela lebekenda ngayo Eliya naJohane bobabili hayi licembu noma lihlelo kodwa bobabili kubo bobabili etikhathini tabo bawalahla emacembu netinhlangano
Bese kuba njani ke sibonakaliso sesikhathi sekugcina impela siyophekeletela liphimbo lesikhathi sekugcina Eliya ufanele afike enkundleni umuntu logcotshwe ngalowo moya umuntu wasehlathini kanjalo njalo nemthanzi waloko futhi afike enkundleni kutoqinisekisa manje bukani ukuthi umbhalo uthini manje uthi ke ningeke nidukiswe niyabona sibonakaliso sesikhathi sekugcina neliphimbo lesikhathi sekugcina uNkulunkulu akadange sikasebenzisane neliqembu akukho nzawo embhalweni usebenza ngemuntu munye ngoba wonke umuntu wehlukile kulomunye wonke umuntu dithupa tethu tehlukile emakhala ethu ehlukile tento tethu tehlukile uthola umuntu munye angamthola ngalokuphelele kuvumelana athe abe ngulelo livi nguleso zathu Paula wathi funa ngiphakanyiswe kakhulu ngebukhulu besambulo nganikwa sithunywa sasathane niyabona na Mateo wabhala Luka wabhala Marko wabhala bonke kodwa bebalandzela Jesu nje futhi babhala lokho lakusho kodwa Paula bekanesambulo sekuthi bekangubani niyabona Nguleyonto le lebekayibonile sambulo sakhe sasisikhulu kakhulu kwamvumela wabhala iBhayibheli njengamose waseTestamentini lelidzala lo muntu lodumile Paula leso sambulo lebekanaso bekathi ukuthi Jesu weliTestamentini lelisha bekanguJehova walelidzala bekanesambulo salo futhi bekakhona kulibeka kumaHebheru ku Ganye naku kubase Roma nakubase Efeso na nabo bonke wabhala letincwadi leti qaphelani emva kokuba sibonakaliso sakhe sesiphumile khonake wabhala tincwadi lemvelo yekufika iyofana akuyuba licembu kuyoba ngumuntu munye uNkulunkulu ayikho lenye indlela lasebenta ngayo ngaphandle kwemuntu munye manje Eliya bengesilo licembu Johane umbhapathisi bengesilo licembu beba ngumuntu munye loyedwa uNkulunkulu Malachi 4 akasho ukuthi ngiyothuma licembu wathi ngiyothuma Eliya livi lingeke liguculwe manje bukani sibonakaliso sesikhathi sekugcina neliphimbo kuyofika ngekweluhlelo lwembhalo njengoba kwethenjiswa sifuna kwathi ukuthi siyoba yini sibonakaliso sekugcina na Jesu wasitshela kuMateyu emashumi lamabili nakune nemashumi lamabili nesihlanu wasitshela futhi esambulweni konke kusuka le kusesithupha noma sekuqala kuze kuyothi ngci kuse yeboke sahluko selishumi waseke uta esahlukweni selishumi nemfica kungena sikhathi seminyaka lengulungwane ekufikeni kwakhe agibele ehashini lelimhlophe sitofika sibonakaliso sesikhathi sekugcina manje lalelani sengivala siyofika ngayo impela nje indlela umbhalo losho ngayo manje caphelani liphimbo lesibonakaliso manje Jesu kuLuka 17:30 Wethembisa sibonakaliso sesikhathi sekugcina sibonakaliso sekugcina sasinguNkulunkulu abonakaliswa emtimbeni wemuntu lobeka khona kuhlola imicabango lo wawusemcondweni wa Sara ethendene emva kwakhe nguloko lakusho leso sibonakaliso lasethembisa ekugcineni ju bekathite uyokwendani na sasitokwatiwa etinsukwini insuku tekugcina lapho indvodzana yemuntu iyokwembulwa khona yembulwe lapho indvodzana yemuntu yembulwa leso kuyoba sibonakaliso la yokwembulwa ngaso manje bukani uma loko akukusho yini loko impela kuyakusho manje ningasho yini ukuthi cha siyoba ngulenye into cha siyokwakha libhilidi lelikhulu lokukhulu loku noma loku noma lomunye umkhando wenkolo yebuKristu lomkhulu noma lokunye na oh cha cha loko kuthi indlela letikweshe kakhulu loko kungakulolunye luhlangothi kuphambene naloko uNkulunkulu lathi kuyendiwa lebekade okwenda qaphelani ukuthi sithi teni manje imibhalo iyoba ngiko nje ncamashi ngoba sinesibonakaliso saseSodoma kukwemvelo kwakubunini lapho kwakukhona khona noma ngutiphi titabani letinengi kakhulu imphendvuketelo netintfo kuna njengoba tikhona manje sithukulwane lesibi nalesiphingako lapho ungeke ngisho wavula mabona kutse wakho ngaphandle uma kukhona lolunye luhlobo lolungcolile intfo yaseHollywood lenyanyekako na futhi bantfu labatibida ngemaKristu bayohlala ekhaya bangayi enkonzweni yemkhuleko kuze babone intfo lenjalo kukhombisa ukuthi moya muni lokuyini Unjalo. Nebesifazane bayogcoka nje njengalabo newesilisa uyobavumela babahole babayise le nale njengoba benda lapho. Ngabe sitokwenda iHollywood ibe sibonelo sethu noma ngabe sitokholwa livi laNkulunkulu ngako na. Nalelo cembu lelifanako lingalibona livi laNkulunkulu licinisekiswa. Futhi bendani ke bayalihleka ngoba bafile bafe phakathi nangabe bebangakaze baphile. Kube bebake baphila bebayohlala baphila njalo iphakathi kodwa bebangakaze baphile bebasolo bafe njalo oh bangahle kube bapolishiwe futhi bakholwa kuloko loko noma lokunye Jesu wathi nine bazenzisi kubo kulabo bapristi ngalolo suku ningakusho kanjani lokuhle ube umlomo ukhuluma ngekucicima kwenhlitiyo na ningibita nithi ngimuhle rabi lo muhle nkosi lenhle Beka kwathi lokwakusenhlitweni yabo beka khona ukubona lokwakusenhlitweni yabo beka livi libhayibheli lathi livi laNkuluNkulu likhalipha kunenkemba lesika ngetinhlangothi totimbili futhi lihlola imizindlo lesenhlitweni manje leso sibonakaliso saseSodoma sesibuyile kukwemvelo futhi uma yonke into seyibekwe kahle impela nje ngekwenzawo lengiyona yona indlela lefanele ibe ngayo ngekwemvelo manje ke ningakuchitha kanjani emcondweni wenu kuthi kwakamoya akukho lapha ngesikhathi lesifana kona ngokubili kubekwa kusenkundleni ya wonke umuntu uyavuma kwemvelo kukahle kodwa oh kuloku kwakamoya abafuni ukukholwa ngoba litsikametisana nemfundziso yabo Luka 17 usibonakaliso Luka 17 usibonakaliso leso Jesu lasihle kuthi etinsuku into yakugcina even nemabandla nebantu bayoba njengoba nje kwakunjalo eSodoma live lebetive ngaphambi nje kwekushiswa kweSodoma ngemlilo futhi bekuyoba khona licembu lelibukako njenga Abrahama libuyele emuva ngesikhathi Jesu athi njengoba kwendeka ngetinsuku taseSodoma buyelani emuva nibone ukuthi kwakunjani eSodoma wafunda iBhayibheli lelifanako nalelesi sifundzako iBhayibheli lelifanako manje buyela emuva ubuke ukuthi kwakuyini naku kunelicembu lelikhethiwe lelibithelwe ngaphandle licembu laAbraham bebabuke indvodzana lethenjisiwe baseSodoma abakholwanga lutho mayelana naso futhi kwakukhona lo sivuvu lilunga lelibandla endase Sodoma bukani leto dingelosi letinsathu tita kuloyo ngamunye wabo bukani ukuthi sibonakaliso sini labasikhombisa khona ke ndawubese niyabona ukuthi sibonakaliso sini lesiphila kuso manje leso kuyoba sibonakaliso neliphimbo lelisibonakaliso liyoba ngumalakhi 4 kubuyise labantu babiyele ekukholweni kwabupostoli kwabobabe nguleso ke sibonakaliso naloke liphimbo lihambisana ngamashini embhalo Niyabona na sibonakaliso sisibonakaliso ukuthi kwakukuse Sodoma uNkulunkulu wabonakalisa etidalweni letibantu wathi uthi uphumka khosara na wathi usethendeni emva kwakho wathi ngitokuvakashela ngekwesikhathi lengakwethembisa ngaso wase uthi futhi Sara emva kwakhe wathi lokho kungenteka kanjani mina ngisalukade naye alikhehla na futhi njengendvotsa yami ngaphandle lapho likhehla wathi asisilutho lolu njengaloko kithi wathi nje ungeke sekwendeke wathi ukungabathelani Sara lokho athi enhlitweni yakhe letintfo leti tingenteka kanjani na na Jesu wathi lokho kuyobuya futhi manje khumbulani Abraham wabita leyo ndvotsa nga Elohim uNkulunkulu uNkulunkulu kwakufanele kube nguye ngani na bekhona kuhlola imicabango futhi bekafike ngesikhathi nje futhi Elohim umoya loyingcwele hayi lomunye umuntu umuntu lofanako abuyela ekhathi ebandleni futhi uyokwenda into lefanako lokho kuyoba sibonakaliso
neliphimbo liyoba kubabitele emuva evini buyisele kukholwa kwebantwana kubobabe naso-ke sibonakaliso neliphimbo libonakaliso ngaloko ejwayelekile tiyemukelwa kodwa liphimbo alemukelwa abalithanzi liphimbo kodwa bayosithatha sibonakaliso ngaloko ejwayelekile bayosithatha bayasithanza sibonakaliso ngoba bayathanza kusibuka siyabajabulisa kodwa liphimbo abafuni kukwenda kumbulani manje liphimbo buyelani emuva evini futhi sibonakaliso sajesu samesiya ngekuya kwa-isaya wema35 tishosha tiyojekula njengendluzele nako konke loku loko kwakumangalisa o bakwemukela loko loko kwakukuhle bakukholwa loko basikholwa lesibonakaliso woda rabi ebandleni lami sithokunika lubambiswano lolugcwele impela siyakukholwa usimangaliso ungurabi wena ungumprofethi lomncane ngena tonke tinhlobo telubambiswano lesibonakaliso siyamangalisa kodwa ngesikhathi liphimbo selikhuluma futhi lathi mina nababe wami simunye ohe abakhonaka kulikholwa lelo utenda nkulunkulu bebangalifuni leliphimbo bebasithanda sibonakaliso bayakwathi lokho bavuma kuthi kwakusibonakaliso samesiya kodwa liphimbo bebangalithanzi lelo le misebenti lengiyendako nani ndawo yenda kuthi bathi ungibhelizebule wathi nine sithukulwane sethinyoka o balidonza lelo phimbo bendani na balikhipha lelo phimbo emkhathini wabo bamkhiphela ngephandle Jesu wathi uma babita umnikati wendlu ngekuthi ngubhelizebuli batho ababita kangakanani-ke bafunzi bakhe na kumbulani esambulweni sesithathu eminyakeni waselawudisiya lena yilawudisiya sibonakaliso sasesodoma sitofika liphimbo buyelani emuva evini nikhweshe kuleti vumokholo leti nemahlelo bese nibuyela emuva evini uma lifika ngekwesambulo sesithathu wakhishwa ebandleni njengoba nje bekanjalo ngaleso sikhathi lesibonakaliso silungile kodwa hhayi leli phimbo abafuni lutho loluphathelene naleli phimbo cha cha liphimbo kodwa mose wathi uma bangeke-ke noma unkulunkulu wathi kumose bangeke balikholwe lelo phimbo lekucala lesibonakaliso sekucala ubatame ngeliphimbo lesibili futhi uma bangeke bakwente loko bese-ke uyahamba ulanza emanti uwathululele emhlabathini loko kuqedza konke nguloko kuphela ugeze ususe luthuli luthuli etinyaweni takho ngalamanye amagama njengoba Jesu asho wathi ukhe emanti emfuleni uwathululele emhlabathini abe yingadi bese ukhombisa ukuthi nguloko lotonathiswa kona ingadi ngako kwaba nje nguloko kuphela lokwakungiko uma bangasikholwanga sibonakaliso khona-ke sibonakaliso sesithathu impela sakuthola yonke tinkonzo inetibonakaliso letinthathu uma ithunyelwe ivela kunkulunkulu jesu bekanetibonakaliso letinthathu mosi bekanetibonakaliso letinthathu nowa bekanetibonakaliso letinthathu eliya bekanetibonakaliso letinthathu yonke into ifika ngetibonakaliso letinthathu caphelani lalelani bangani sesithide kwendlula kancanyana sikhathi ngi oh ye bengingathi ukuthi sesihambe kangako sikhathi sesendlule ngekoda uma ningahle nisikholwe sibonakaliso sasesodoma saluka niyabona njengoba asithembisa niyasikholwa sibonakaliso sasesodoma pho anilemukeli ngani liphimbo lamalakhi lelilandzela sibonakaliso kubuyela evini na libhayibheli lisho njalo futhi niyasibona manje-ke lalelani ephimbeni lesibonakaliso balekelani lulaka lolutako ningacabanga ukuthi ngoba ngisonza e-UPC i-Assemblies of God i-Methodist i-Baptist i-Presbyterian nginelilungelo lekuhamba ngingene unkulunkulu angamvusela u-Abrahama bantwana kula matshe lawa guqukelani evini nibuye nikhweshe ebuveni benu belive netincubo tenu tetinhlangano netindlu nkulunkulu utotibhubhisa ebusweni bemhlaba utoticwilisa ekujuleni kwelwandle lwekukhohlwa njengoba nje enda igibhithe ngesikhathi abita israyeli sive siphuma esiveni uma abita umlobokati aphume ebandleni Liyo hamba lendlule kuto tinhlupheko. Likhitha ingadi emhlabeni. Balekelani lulaka lolutako ngoba selusedvute. Ningeke nitibone letinfo lethe ngaphandle angathi kuthi nicabangani ngato. Nibopheleleke kuphela ekuthi fundzeni nasekukhulumeni ngako. Kukini ningasikhohlwa sibonakaliso. Khona ke likholweni leliphimbo lelilandzela sibonakaliso. Oh he, bukani, Mosi umfanekiso wokuphuma manje. Bekatotshela labo bantu ngesethembiso lesasinikwe bobabe. Ngiyasikhumbula sethembiso sami lesinikwe bobabe. Futhi manje yini Mosi lato yenda na? Kugucula tinhlitiyo tebantu tibuyele kuloko lokwakushitiwe bobabe. Futhi njengoba Mosi bekanjalo ngaleso sikhathi, unjalo namalakhi wesine. Kugucula abantu babuyele emuva ekukholweni kwabobabe. Onke lamathithethithe emahlelo kanjalo njalo buyelani evini. Ngiyanathi tincumbi tebantu tiyathanda kwenda lokho. Angithethisi nine lapha lamathephu aya emhlabeni jikelele. Niyabona yonke indzawo angithethi kini, kodwa ngithetha kunoma ngubani lapho iya khona. Ngingumhlanyeli wembewu. Ngulokho kuphela lengikwathi kukwenda. Kukini kwenda sincumo? Balekelani lulaka lolutako bantu. Ungacabanga ukuthi kungoba uyiPentecost. Ungacabanga ukuthi kungoba make wakho bekangilokahle umMethodist longcwelisiwe noma babe wakho ungulolungile umBaptist lomemetako. Ningacabanga ukuthi lokho kukhona lokuthi okwenda kini. Ningacabangi ukuthi kungoba nisonza esontweni labalakha noma libandla lenilakhako manje. Ningacabangi ukuthi ngobe nini emaPentecostal nakhuluma ngetilimi futhi nadansa emoyeni futhi nagijima nehla nenyuka phansi endlini eminyakeni lengamashumi lamane lendlula. Ningacabangi ukuthi ngoba naba netinkonzo tekuphilisa kanjalo njalo. Ningahluleki kubona leso sibonakaliso sensika yemlilo uNkulunkulu lasiqinisekisile neliphimbo emva kwaso kuphendukela kuyo. Nibuyele kuNkulunkulu, ningayivumeli inendlule. Kukhona sibonakaliso neliphimbo. Uma umuntu avela nesibonakaliso lolofanako umcondo lomdzala, kukhona lokuliphutha asiveli kuNkulunkulu. Oh he, yendani tindlela tayo tikonze manje. Manje niyasikholwa na? Buyani ke oh labaphumputhekile nalabahlakatekile niye kubakini. LeBhayibheli umbhali weliculo wathi iveti yehlukana Israyeli uyaphaphama. Libonakaliso leBhayibheli lelatisho ngaphambili tinsuku tebetiveti baliwe ngekwesaba lokuthiyako. Buyani oh labahlakatekile kubakini. Buyani emuva umprofeti wathi kutawuba kukhanya ngesikhathi sakusihlwa. Ngaphambi nje kwekuthi lilanga libe mnyama bhuce kutawuba kukhanya. Hambani ekukhanyeni kusene kukhanya. Emva kwesikhashana umkhandlo wenkolo yobuKristu utonithola futhi akusekho ndlela yekukhanya ngaleso sikhathi. Asikhothamise inhloko tethu. Babe losezulwini kusetandleni takho manje. Ngihlanyelile imbewu angathi kuthi tiwele kuphi. Ngikhulekela ukuthi utotibusisa noma ngabe tikuphi. Futhi kwangathi tingathola indzawo yato phansi le futhi tisipule tonke tindzawo letingematshe nato tonke timphandze tetingakhaphtane letiluhlata. Futhi njengoba kwakunjalo futhi ukhiphe konke kungakholwa endleleni siphe kona babe. Sine manje sinikela loku kuwe egameni la Jesu Kristu. Amen. Inhloko tenu tikhotheme emehlo enu avaliwe. Kusasa ebusuku litsili toni taleli dolopha ngito inkosi ithanda ngito singeka ukuthi ngikhulume nato. Ngikhuluma ebandleni lelihlangahlangene manje. Bengingeke ngibe nesibindi sekushumayela lokho. Bekutovele nje kubende baphumbutseke kakhulu kunakucala emhlanganweni lonjalo. Kodwa nine kusihlwa niyakholwa ukuthi nibone sibonakaliso ukuthi seningaliva liphimbo. Uma ninalo futhi niyakholwa na? Futhi anikaze niyakholwa kodwa benisengakalemukeli noko Kristu ekugcwaleni kwakhe. Ungasiphakamisa sandla sakho na? Futhi yonke inhloko ayikhothame manje nalo lonke liso livalwe. Phakamisa sandla sakho uthi ngikhumbule mnakethu Branham lapho usakhuleka ngitojabula kukwenda.
uNkulunkulu anibusise. Babe wethu losezulwini, libhayibheli lathi labanengi labakholwa wababhatizwa. Ngiyakhuleka Nkosi kuthi labantu laba lophakamise tandla tabo kuthi bayakholelwa kuko abakaze babhapathiswe ngempapathiso yemaKristu kwangathi bangathola libandla lelikwentako kuthi babhapathiswe siphe kona Nkosi kwangathi bangeke babhapathiswa ngemandi kuphela lokhu kusibonakaliso sangaphandle kuphela kuthi ikhona into lendeke ngekhathi libhayibheli lathi munye kuphela kukholwa yinye inkosi munye umbhapathiso nalowo mbhapathiso ungumbhapathiso wakamoya umtimba nawugezwa kungumfanekiso wokukhombisa nje noma kuniketha sibonakaliso ukuthi ikhona into leyenteke ngekhathi kodwa ngulowo mphefumulo lofanele ubhapathiswe ngamoya longcwele loko kwaphakathi kuta kutongena kuleyo mvelo yebuntu futhi kuyintshintsha ngalapha nangalapha kuyenta likholwa Ngikhulekela kuthi batokwemukela umoya loyingcwele ngibaniketa wena manje njengemihlomelo yalomlayeto nebemusa waKristu egameni lakhe ngiyakhuleka amen manje tinhlokotene utikhotseme ngenhlonipho nginemizuzu lesikhombisa nje angikakhoni kuphuma ngesikhathi angikakhoni kuba nelilayini lalabakhulekelwako esikhathini lesingako ngitonicela ukuthi nihlale khona lapho lani khona ngiyaxolisa kunihlalisa kuze kwendlule isikhathi sitokhulekela wonke umuntu nine bantu labanye benu ngaphandle lapha lonemakhadi ekukhulekelwa ningakhathateki sitonithola Kodwa sitobona nje uma umoya loyingcwele utosembulela manje uma nikholelwa kuye futhi nikholwa ukuthi lesi ngulesibonakaliso Kumbulani lengelosi yayingumuntu iyadla yanatha embiko Abraham kepha noko yayikhona na Sara ethendeni yayikhona kuhlola imicabango lo wawusenhlitweni yakhe leso kwakusibonakaliso yayilivi manje uma livi kuphela lingeta kithi manje ke futhi wethembisa kwenta into lefanako manje nine khona lapho kutethamele lode emakhadi ekukhulekelwa futhi wathi kuthi awunoba selayinini angikwathi kuhlola lokufihlakele kuthi ngikuphi lokungikona kona ngaphandle uma inkosi itongikhombisa ngito futhi niyakholwa kuthi uNkulunkulu uyabaphilisa mpampa labagulako ngifuna nikholwe khona manje imizuzu lembalwa futhi nje nikhuleke futhi nithi Nkosi Jesu ngiyayati le ndvodza lekhulumako yindvodza kodwa ingitshele ukuthi isitshelile kusihlwa futhi yakufakazela kithi ukuthi umoya loyingcwele live lelingeke limbulale bebangambulala Jesu ngesikhathi asenyameni bambulala kodwa manje uvukile esimeni lesikhathi mulisiwe angeke asaphindze abulawe futhi futhi wathi kusesikhashana nje nelive lingeke lisangibona noko nile labamiselwa ngaphambili labo lomiselo kuphila lokuphakathi libandla umlobokati nitawungibona ngoba ngitawuba nani ngisho nakini kude kube sekupheleni letindlo lengitendako mine nani nitotenda tonke letethembiso leti latenda manje ngiyathi ngesikhathi alapha emhlabeni yena uNkulunkulu beka kuye beka uNkulunkulu beka kugcwala kwaNkulunkulu Bengilo lonke livi laNkulunkulu libonakalisiwe. NeleBhayibheli lisenguye uNkulunkulu. Livi futhi kusekhona lesinye sesambulo namanje lesisathokwembulwa. Futhi wathi etinsukwini tekugcina lapho umhlaba sewuba njengeSodoma futhi imvocana yemuntu iyokwembulwa nesibonakaliso saseSodoma siyobuya. Liyobeseke liphimbo libita abantu babuye. Labo labamiselwe kuphila siyathi ngesikhathi alapha kwakunetigitsi tebantu emhlabeni lebetingazange tathi ukuthi bekalapha bangenasizathu sekwati niyabona na uta kulabo lebe bakumiselwe ngaphambili kukubona manje khulekani manje thulani impela Ninganyakade noma ngabe ukuphi ubovulandela basethulu phansi ngendasi noma ngabe ukuphi ninganyakade hlalani nje nithule thu futhi nikhuleke nithi Nkosi Jesu libhayibheli lathi kumaHebheru 4 ukuthi wena khona manje ungumpriesti lomkhulu
lone kuvelana nebuthakathaka bethu. Futhi siyakubona emhlabeni ngesikhathi uselapha emhlabeni. Wesifazane nomncane ngalesinye sikhathi wathinza ingubo yakho. Futhi wena wajika wase uthi, ngubani longithinzile na? Wadibhacisa. Kodwa noko ukukholwa kwakhe kwakhonjwa. Jesu wamtshela ngenkinga yakhe yekopha. Wase uthi kwakhe, kukholwa kwakho kukusinzisile. Manje usenguye lo mphristi lomkhulu lofanayo. Uma anguye itolo namhla naphakathi, ufanele ende ngendlela lefanayo. Uma umthinza, uthi kwendani ke lokho manje? Utofanele kube nenyama yemuntu emhlabeni, kukhuluma liphimbo lakhe. Ngingumvini nine ningemagala. Ayikho indlela yekukugega bangani. Kungumbhalo nje, kuliciniso. Nina bafundisi niyakukholwa lokho emuva lapho na. Manje ngaphandle lapho, hloniphani sibili. Futhi nikhuleke nithi, Nkosi Jesu, mangithinze sembatho sakho. Futhi niyambona lo sonzele kakhulu kimi. Ungemafidi la ngemashumi lamabili noma ngetulu. Angathi mphefumulo ngaphandle lapho. Angikhoni ngisho kubona muntu impela lengimatiko kusihlwa lohleti lapho. Ngaphandle kwaPetyla lohleti lapha ngembili umngani wami kunebantu labasemibhedzeni lemincane tinhlaka sibone lolele eluhlakene achacheka itolo ebusuku nalendvodza yasukuma yase yesuka yahamba anikwendingani nonke usifwa na niyabona nikholwe nje ngulokho kuphela lenifanele nikwende bukhona bakhe butokwenda nangu ukhona nitofanele nime ngakuye kuthi anivuse etinsukwini tekugcina. Manje nine lenikholwako futhi lenicabanga ukuthi nikhuleka kuvakale. Bukani ngalapha manje. NjengaPetro naJohane bathi sibuke. Uthi babukisisa lendvodza yakwenda ibheke kubona indolethide. Wathi isiliva negolide anginayo. Kodwa lokho lenginako manje kuphilisa anginako kodwa lokho lenginako siphiwo lesivela kuNkulunkulu nginipha kona uma nje nitokukholwa uNkulunkulu utokusebenda nginicela kuphela ukuthi nikukholwe lokho lenginako ngitonipha kona uma nitokukholwa uNkulunkulu utokusebenda kutameni nje lapha naku khona manje amen ngiyakuthanda lokho Nango dzase lohleti khona lapha. Uthite kuba sidudla. Uhleti khona lapha ekugcineni. Unalo likhadi lekukhulekelwa dzase na. Uthite kuba sidudla. Awunalo li khona lapha. Awunalo likhadi lekukhulekelwa na. Yebo. Awunalo likhadi lekukhulekelwa na. Uyakholwa noma kunjalo na. Awulidzingi likhadi lekukhulekelwa. Uma ukholwa kunekuwawada kwemsindo ephimbweni nguleso sizathu kumadima ukuthi abantu kanje kodwa tamani kungilalelisisa kakhulu ngangoba ningakhona manje angikwathi awunakhadi lekukhulekelwa ngako awunakuba la ngempili uma uNkulunkulu athi ongembulela ukuthi yini inkathathwa yakho uta ukukholwa lokho yini na uta uba yinto lefanako njengoba embula nje kulo wesifazane ukuthi yayini inkathathwa yakhe na lo wesifazane emthonjeni na Sara lebeka kushito kanjalo njalo na uyakukholwa lokho na uyakholwa ukuthi kutobe kuqinisile na uphethwe simo sengathi kukhona lokungalungi ngengathi yakho uma lokho kuqinisile phakamisa sandla sakho kulungile awusenako manje kugucuka kuba ukukhanya etikwakho Jesu Kristu ukwendele manje angaze ngimbone lo wesifazane empilweni yami manje yini leyo na ufanele kube ngumoya manje ningasho njengalabafarisi lowo ngudeveli yebo ke uthola umvuzo wabo nawuthi nguKristu uthola umvuzo waKristu ngiyakholwa ukuthi livi likhonjwa kuleti lusuku lokugcina hayi mine lapha nangu lomunye dzathe lomncane lohleti khona lapha phansi Uphethwe imithambo lecumbile emilendeni yakhe. Unetifo letelakanyanako. Unekuhlushwa inhlitiyo.
She's praying for a loved one. That's a brother. She's weeping now. She's in contact. That brother is very seriously. It's a diabetic case. And also he has another shadow. He's a sinner. And you're praying for him. That's right.
Ukhulekela lothandzekako loyo ngumnakabo uyakhala manje sewuchumene loyo mnakabo ugula kabi kabi sifo sashukela kanzi futhi unalelinye lithundi usoni futhi ukhulekela yena Unjalo. Ngosikati Welton, uma utokholwa ngenhliziyo yakho yonke, uNkulunkulu utomendela kona. Uyakukholwa na? Lawo ngemagama akho. Manje ngabe lokho kungetulu kwaloko Jesu lakusho kuSimon. Ligama lakho unguSimon, uyindvodzana yaJonas na? Bani nekukholwa nje. Ungakungabadi kukholwa ngenhliziyo yakho yonke. Uma ukukholwa uNkulunkulu utokwenta kufezeke. Uma nje unga lapha nangu tsatse lomncane lohlethi khona ngalapha ungibuke ngqo lapha uthi kuba netinwele letibomvu inwele takhe titonswe tabhekiswa emuva anikuboni lokho kukhanya lokuthi kuba mthubisa kuba nsundu kwende indingilizi ethi kwalo wesifazane na uyathi ukuthi kuyendeka khona manje ngoba uyakuva usonzele kakhulu kuye akakwathi ukuthi akakuva uma lokho kucinisile tsatse phakamisa sandla sakho Nangoke manje ngisihambi ngalokuphelele kuwe angathi lutho ngawe kodwa be uhleti lapho ukhuleka kunjalo uma lokho kucinisile jikitisa sandla sakho kanjena manje nangabe Jesu Kristu ayindvodzana yaNkulunkulu lokhu kuthi ungiyo umpristi lomkhulu lohleti ngesekudla saNkulunkulu futhi ngime lapha nje ngesiphiwo nami lucobo ngi Ngiphumile kuko ngiphumile nje emzindweni wemuntu ngingacabanga ngesingami indlela yekuphumuta ingqondo yami lucobo nekucabanga futhi nje ngivumele uNkulunkulu angene
You believe that he me God knows I don't know you and you know the same So if the God will reveal to me your trouble or something you're waiting for or wanting or something more you believe that God will can do that
Uyakholwa ukuthi mine uNkulunkulu uyathi ukuthi angikwathi nawe wathi lokufanako ngako uma uNkulunkulu athongembulela inkathathwe yakho noma indlo letsite loyilindzele loyifunako noma indlo letsite lengetulu uyakholwa ukuthi uNkulunkulu utoyenda angakwenda lokho na Unenkathathwe emgogodleni wakho leyo ngulenye yetindlo loyikhulekelako futhi unenkathathwe ngemehlo akho uyakholwa ukuthi uNkulunkulu utotiphilisa futhi atende tiphile na uyakholwa ukuthi uNkulunkulu angangitshela ukuthi ungubani na Nkosi kathi Holman kholwa ngenhliziyo yakho yonke manje ungaba nako lokucelile uyakholwa na Nami wesifazane losakhulile lohlethi nje bucadlwana emva kwakhe lapho Uyakhuleka naye unesifo sashukela ngiyethemba ukuthi akaphuthelwa nguloko kusethi kwakhe ngqo sewuthe kukhula umzuzu nje kwangathi inkosi ingangisita manje
All right
kwakhe lapho ukubambile kulungile ngiyabona ngesikhathi anengochumana akasuye walapha wase Louisiana lidolobha lakubo Gubo linza ulebitwa ngesinga eLouisiana. Futhi uphethe sifo sashukela. Ligama lakhe inkosikati Doyle. Uma lokho kucinisile, phakamisa sanda sakho, kulungile. Ngisihambi ngalokuphelele kuye. Angikaze ngimbone empilweni yami. Kodwa Jesu Kristu indvodzana yaNkulunkulu wathi konke ngawe. Unadzadze lohlethi ngemuva lapha ya, lovela edolobheni lelifanako. Indzawo lebitwa ngesinga. Uphethwe sifo semfutho wengadi neligama lakhe nguClark uyakholwa ngosikati Clark na ulungile ungaba nako lo lokucelile uyakholwa na naso ke sibonakaliso lalelani liphimbo phendvukani buyelani kuNkulunkulu ngalokukhulu kushesha Jesu Kristu ulapha ngemandla ekuvuka kwakhe sithukulwane lesibi nalesiphingako semukela sibonakaliso saJesu Kristu aphila emkhathini webantu bekangeke akwende lokho ngami nje kufanele kube ngiyini futhi niyabona lo wesifazane wadzingeka ukuthi athinde sembatho sakhe udzingeke ukuthi uthinde sembatho sakhe sine singamathulusi nje niyakholwa ngesithiyo yenu yonke na manje uma nikukholwa lokho bangakho lokukholwa phakamisani itandla tenu kanjena uthi ngikukholwa ngeliciniso manje uma nikukholwa Jesu washo lokho letibonakaliso leti titaba landzela labakholwako uma babekatandla etikwala bagulako bayosinza niyakukholwa lokho na manje sesihambile isikhathi asinaso isikhathi sesisemizuzwini lengamashumi lamabili nesihlanu manje ingakashaya insimbi yelishumi ningathi beka tandla tenu etikwalomunye nalomunye ke futhi nende nje njengoba nginitshela manje Begani tandla tenu nje, eti kwa lomunye na lomunye. Manje ni ati, etitezi letinge tulu, nzaotonge lapo nikona. Manje ni ati, ganjenga noma yini manje. Emva ukuba umbhalo sewushunyayeliwe, futhi wakhonjwa ngaloku kucacile yonke inzawo kule sakhiwo sonke. Nibona lomunye khona manje, niyabona na, nalomunye khona lapha. Unenkathathwa yelidlala lesinye lebesilisa, zathi lone TB. Ngithi, kukuyo yonke inzawo nje manje. Kodwa kukucetha emandla. Kwehluka kuni, ngukuphi lokunye na? Ubona emashumi lasihlanu, ngaletinye tikhathi, kukhona loko. Futhi ufuna kubona emashumi lasikhombisa, ngesikhathi lesilandelako. Jesu ngalesinye sikhathi, wake wakwenda loko esikhari, nelidolobha lonke lamkholwa, bebagatse kufika kwaMesiya. Mesiya ulapha, umoya loyingcwele. Mesiya walolu suku. Mesiya lowenda livi liqinisekiswe lesethembiso sakhe. Manje ngifuna ngamunye wenu, lapho nisabeka tandla tenu, ethi kwalomunye nalomunye, uma ningemakholwa. Manje awutikhulekeli wena, ukhulekela lowo muntu, nabo futhi batokhulekela wena.
Now the same word that promised
manje livi lelifanako lelethembisa lokhu etinsukwini tekugcina lethembisa futhi khumbulani Jesu wathi letibonakaliso leti titawubalandzela labakholwako kuphilisa kubuya kuliphimbo kuthi isibonakaliso sivunyiwe babeka tandla ethi kwalabagulako njengesibonakaliso liphimbo linguhaleluya inkosi ngiphilisile manje uma letibonakaliso leti tiphekeletela liphimbo leso sibonakaliso uma ulikholwa siyophekeletela liphimbo litophekeletela sibonakaliso Uma ngininika lesibonakaliso lesi lengitshele ukuthi sivela kuNkulunkulu naNkulunkulu wethembisa kulolu suku sendlalwe ngalokucacile akukho lutho kuphela umphiki unkolo lo ngeke asikholwe niyabona na ngakho ke uNkulunkulu wase ujika uyasiqinisa kusenda sibe njalo manje ulapha manje ngamunye ngendlela lokhuleka ngayo ebandleni lakho lucobo uma kuconzene nawe kumemetha kakhulu noma ngabe kuyini Khulekela lo muntu lobeke tandla takho ethi kwakhe ngoba abakhulekela wena futhi manje bukani etulu futhi ebukhoneni baMesiya Kristu lovukile usaphila emva kweminyaka lethi inkulungwane letimbili singaba nzimu kanjani kangaka emoyeni na Loko bekufanele kwende lesive lesi sibe semlilweni loko bekufanele kwende iBeaumont iphenduke ibe sendvangini elisaka nasemlotseni kodwa ngabe itokwenda na cha kodwa nina lenimfunako futhi lenikholwa kuthi utokwenda futhi agcine livi lakhe sinikwa nini manje lesethembiso bekani tandla tenu ethi kwalomunye futhi nikhuleke ngisanikhulekela ngilapha Nkosi Jesu Lokwenele sekushitiwe, lokwenele sekwentiwe, lelivi lebelithenjisiwe, selibonakalisiwe, Mesiya Kristu waNkulunkulu, usebukhoneni bekuNkulunkulu, siyamuva, siyambona, siyathi kuthi wakwethembisa lokhu etinsukwini tekugcina, njengoba kunjalo etinsukwini taseSodoma, kuyoba njalo mhla indodana yemuntu yembulwa. Ngakho ke siyathi, sibona umlilo etiphakaphakeni. Emabhomu e-atom, sibona tive letidliwe timphethu, tive tiyehlukana. Siyabona kuthi Israyeli sewuseveni lenzabuko. Sonke sibonakaliso, lebe singethenjiswa, sigcwalisiwe. Indvo lelandzelako, indvodzana lethenjisiwe ifike. Oh, uNkulunkulu laphakathi, ebukhoneni baJesu Kristu, umoya longcwele lomkhulu lolapha manje, uqinisa kuthi ulapha. Vani umkhuleko walabantu laba. Vani lamaKristu kuthi uma sengihamba bangeke basho kuthi umnakethu Branham wende lokhu lomunye umuntu lebe bangamadi ubeke tandla ethi kwabo futhi baphilisiwe kodwa wethembisile kuthi liphimbo belinesibonakaliso kulo futhi kwangathi bangaphiliswa njengoba ngibanikela kuwe egameni laJesu